shasha niko nanje ngenda nkubahisha nasanze ari cyo banga cyo kugendera mu nzira zawe nkore shibyo ushaka gusa amahoro n'umunezero sinabasha kubaho ntakureba kujya kure yawe niko kuyoba ijambo ryawe rikanje umutima wanjye n'intumwe wankunda wamere nkawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose uri mwiza cyane we uko wansanze uko niko wankunze ubu numva nisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu we
iyari we uvugishije amatwi yanjye numva nyuzwe iyo numbiriye aho uri honyine
honyine
numva ituze rinyuzuye wanyujuje n'urukundo rwawe
urukundo rwawe
igikome cyanjye kirasesekaye ijambo ryawe riganje umutima wanjye nta n'umwe wankunda nkamere nkawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose Yesu we uri mwiza cyane we
uko wansanze uko niko wankunze ubu numva nisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe iyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu we
ubwiza bwawe
uri mwiza Yesu
sanze
uri mwiza cyane we
amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye
Yesu we